been a long, 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 long time. Long, long, long time.
For the producer, hold your hand.
Come in.
Balu balu baby, na umba mi na wewe tuwe, acha na balu balu dale, na lelia na lelia, si na balu balu baby, na naga mi na wewe tuwe, acha na balu balu dale,
jodam jodam jodam,
kutoka tulipo kutana, sijawahi kufikiria tutachana, lakini tulipo pendana, ueleweki unaniumiza sana. Upendo gani na sikuoni baby, upendo gani upatikani hane, upendo gani uniamini baby, balu balu balu, upendo gani na sikuoni baby, upendo gani upatikani hane, upendo gani uniamini baby.
Mtafuta
ulishapata, anaye kupenda sana usiwaikata. Mimi nawe, twende wote poto nataka, tukaye tule tunyo juwe minilidata. Wasi kutanganya tisina uwezo, ninao na siyo mchezo. Ona, unipa mawazo, amua, amua, amua baby. Wasi kutanganya tisina uwezo, ninao na siyo mchezo. Ona, unipa mawazo, amua, amua, amua.
Balu, balu, balu.
Balu balu baby, naomba mimi na wewe tuwe, acha na balu balu dale,
nalelia nalelia,
sina balu balu baby, nataka mimi na wewe tuwe, acha na balu balu dale,
jodam jodam jodam,
moyo wako uje uingie, nachoomba kama niko na wewe, utaratibu peke baby tendele. Mimi na wewe
tuwe wote wa milele,
mimi na wewe
milele na milele, you my baby.
Mimi na wewe
jali na mimi nitakujali,
mimi na baby. Mimi na wewe
tuwe wote wa milele,
mimi na wewe
milele na milele, you my baby.
Mimi na wewe
jali na mimi nitakujali,
mimi na baby. Oh my baby.
Bila balu balu baby,
balu balu baby, nataka mimi na wewe.